bottle of champagne on my hands. Up in the club doing bop with a bottle of champagne on my hands. Mtoto juu club wananikonyeza, nami mda sina. Attention simpi ameboeka, mnyama nimevimba. Swaga so kitoto nateleza, nimezungukwa na watoto wakali ya zul juu ya meza. Nyamwezi nimeoga napendeza, insta modo wako nani text amenipeza. Misifagili upuzi, kama si mambo na mchuzi. Napiga donda kali na uzi, yes I'm sassy and choosy. Luku ni lazima usiku au mchana, always looking fresh tukikutana. Trips if I mara mbili na peana. Oh, baby I'm a star, real superstar. Came from the bottom, I'm a ghetto superstar. Baby I'm a star, I'm a superstar. I came from the bottom, I'm a ghetto superstar.
Downtown, watoto wa town, tumesha panda down, zetu good town.
Meni zaidi ya star, kila kiwanja na peta zimeja kwenye backstage mimi keka.
Pachuchu wakiniona wanataka kudeka,
sama chawa wana, wana cheka cheka. Nikikumbuka misoto ile, minagoli Maradona sikose. Wanajiuliza kwa game sipote, wanajua na ni king na waonge. Nikikumbuka misoto ile, minagoli Maradona sikose. Wanajiuliza kwa game sipote, wanajua na ni king na waonge.
I'm a star, baby I'm a star, real superstar. Came from the bottom, I'm a ghetto superstar. Baby I'm a star, I'm a superstar. I came from the bottom, I'm a ghetto superstar.